obufumbo sikomera weyagala obufumbo sikomera tata wabanda twalako out obufumbo kweyagala abasajja baffe mulino kimanya obufumbo sikomera kuba kweyagala nimbye beti musoka abafumbo kyemuli aya abasajja mulimba nnyo namwe mutulese nnyo waka mutufudde basikali ekitetakisa songa obufumbo bwakacoka no bwetaaga mu sayansi buli wikendi wonna omutwalemu outingi obufumbo bwe butyo bwetaaga maintenance olaba n'emmotoka enkadde nayo bakikola savisi Obufumbo sikomera weyagala obufumbo sikomera tata wabanda twalako out obufumbo kweyagala abasajja baffe mulino kimanya obufumbo sikomera kuba kweyagala naye nga amazima lwaki munno gw'oyagala tomulagako kati nk'omulavu nga tokimanyi tiwamujja mu kyalo naawe muce mwamalo mutwaleko mu kibuga Kampala kale naye alabeyo obulamu bukyukeko bebi nga tudde mu mataala alabe ku mapeera house awamu ne state house mukwana kedi pulira kifumitirizi alowooza lika amagulu n'omutwe sako n'ennyinyo kuserena hotero alyeko ku kolofish obufumbo sikomera kweyagala obufumbo sikomera tata w'abanda twalako out obufumbo kweyagala abasajja baffe mulino kimanya obufumbo sikomera kuba kweyagala baby wange nasubira ebintu bingi bwemba nkufunye ani wange nze tonnumyanga mpa ku time dia wange tutambule mu babiri naawe obulamu bukyukeko ddali nga ndi naawe mu matala ekintu kiggale nga tuli babiri feka obanga obufumbo sikomera baby wange obufumbo kweyagala obufumbo kweyagala baby wange obufumbo sikomera Sikomera baby wango obufumbo sikomera obufumbo kweyagala baby wango obufumbo sikomera Wolf X Promoter.